Hey, your man, King T. Mola nijalie kama ndaye nitarai na imani na mziki siku moja nitatop. Washabonga mob kunihusu na mziki, but mi sijali ambize na riziki. Mziki ni kipaji na jihami na mistari slow, but shiwa natamba kama nani. Nikute on the top VIP nimetulia, ndoto yangu naifata sisiri na wambia. Governor na King bila mziki sisi nani? Mina ndoto najua ntenda mbali, mina home tafaulu kama mtoto wa Kikenya, ndoto yangu naifata kimziki ntafaulu. Mina ndoto najua ntenda mbali, mina home tafaulu kama mtoto wa Kikenya, ndoto yangu naifata kimziki ntafaulu.
Yangu nianguke arts, ndoto sima nightmare, zingine za kusafa na menza millionaire, kuanza kuzia chip kina naniwa na nionea, kuwai maso chwani na hata manaira. After hitting the top spot nita spin mahindra, na kufuga wanyama fani kama kina panther, kuandika lyrical doing in it oral, kila kitu serial na kuchunga moron. Nikiishi nayo najua nitakuwa stronger, influence na my dream may seem louder, hata kama itachukua days longer, na kuwalenga wale marumamonga hawatanizuia kuwa one dreamer.
Mina ndoto najua ntenda mbali, mina home tafaulu kama mtoto wa Kikenya, ndoto yangu naifuata kimziki ntafaulu. Mina ndoto najua ntenda mbali, mina home tafaulu kama mtoto wa Kikenya, ndoto yangu naifuata
yangu na jina na kutumia kama ladder, kustep up the terraces na kuavoid blunder, living na my dream hata wezi kiwanaro, God niweke line niangaza kama high top lighter. Vision ni 2015-2030 ni car sharpener, na aim the target sitting them kama snipers. Sijapata six pack juu sijapiga roller, lakini through my dream na run iron kama hustler, na kuzikip unseen kama vision ya liar, kubreathe chini ya wapa kama boy wa snooker. Though hii ni music na iblend ikae drama, that's why kila morning baada ya sala ni laughter. Ndoto za ukweli hitting the top, naomba Mola.
Tuko area ka bacteria, Mr. Governor na King T.
First Time Records.
Tangu nianguke earth, ndoto sima nightmare, zingine za kusafa na men za millionaire, kuanza kuziachieve kina nani wananionea, kuwai maso na chwani hata manaira. After hitting the top spot nita spin mahindra, na kufuga wanyama fani kama kina panther, kuandika malyrical doing in it oral, kila kitu serial na kuchunga moral. Nikiishi nayo najua nitakuwa stronger, influence na my dream may seem louder, hata kama itachukua days longer, na kuwalenga wale marumamonga hawatanizuia kuwa one dreamer. Yeah.
Mina ndoto najua ntenda mbali, mina home tafaulu kama mtoto wa Kikenya, ndoto yangu naifuata kimziki ntafaulu. Mina ndoto najua ntenda mbali, mina home tafaulu kama mtoto wa Kikenya, ndoto yangu naifuata kimziki ntafaulu.
Yes, this is DJ Josh akiwa ndani ya Boscom Records.
Artists, Boscom Records, CDP.